inside yourself.
Hola.
Nani mia daddy boxy.
It's time ni yangu. Ah, songa, it's time ni yangu. Ah, Romisha, nitaigandisha. Ah, promise, nitaibambisha, nitaigandisha, nitawazisha. Hola, nani mie daddy noxi. Achapa beat, kuondo mikosi. Dunga waxi, mi pia ni bossi. Sibolole nipo na kikosi. Nipe dance mi, nipo ready. Si dogo dogo pia leta bigi. Siwezi lenga mi, niko bize. Deta deta mimi nikubishe. Nita dai bilu wa dai tatu. Nijidai kabla sija kwachu. Flow nipana kuja tukabanju. Na kudata data ni wapishe.
It's time ni yangu. Ah, songa, it's time ni yangu. Ah,
bisha, nitaigandisha. Ah, promise, nitaibambisha, nitaigandisha, nitawazisha.
Dana club, ziki za madensi. Fire ulan, tupo na maroon chick. Wana ubounce, wapo na maganji. Sina ubao, wala ubina unakshi. Flona ibiti, vipi na maradika. Sina ubifu, wivu, wala vatika. Tunawatibu raga na madigida. Tukoleshe wawa, wana uzigida.
It's time ni yangu. Ah, songa, it's time ni yangu. Ah,
bisha, nitaigandisha. Ah, promise, nitaibambisha, nitaiganisha, nitawazisha.
Iligijo.
Mimi jo.
Iligijo.
Mimi jo.